One question I wanna ask you, baby, why you wanna leave me? Nakumbuka ulivyosema we wapenda mziki, no one you go do, you did for me. Nakumbuka ulivyosema wanipenda, ila sikumbuki sehemu gani. Hivi nini nilichokikosa mimi? Twende kwenu ukanikatili, na siwajua furaha yangu mimi. All the time niwe kuona mimi. Baby, why? Come on. To give me some happy. Give me that. I wanna feel happy. And if you wanna wear with me, furah. If you wanna wear with me, furah. Sitaki kuikosa yani. Sitaki kuikosa mimi. Najua ni wengi duniani wenye shepu nzuri. Najua ni wengi wanakutamani wenye sura nzuri. Baby, nipe nikupe mapenzi utelezi. Aya, nipe nikupe, utanioa na mapenzi. Ukina matamu, ukichuta matamu, utanitoa wazimu. Ukinipaga tamu, awishi utamu, ninahisi utamu. Come on. To give me some happy. Give me that. I wanna feel happy. Ikiwa na wewe ni furah. Ikiwa na wewe ni furah. Sitaki kukosa yani. Furah. Sitaki kukosa mimi.